we zitumbulira okunyimisa bimazo okulya abifumbye bwatabikako nebemmeme ja kunzira abantu abo nze batama olwefunirawo omuntu wo matandika oluusi balaba taggamba nti goliko mubi walaba ebbanga liyise mwagalanye mumaze kwewasa natandika okwesesa sayagala kubalemya wamujjawooyo omuntu wo nga walaba watomera omanyinza okumulaba nga tukyasula eri ekasangati n'omusajja gwe yasookera ebintu yadduka nabyo omulaba alinga ng'omuto senzaala asusa mu ssatu leka naawe nze tombuulira semmanyi gwe nnyina muto bwaba yazaala yali malaaya yaliko wange wankula bukuzi leke yombulira byakyebyo nga namaladde okumwagala sungireeyo tebikukwatako bwembeerera tewankuba genda okole obwamawulire mu lugambo oli munyiikivu bw'oba oyagala okunebbisa mpandiikira oleme kwekoza mu mutima wanneggwanyiza naye okwatula omumwa gwalemwa oŋŋamba bino ŋŋamba bibiri mwana wattu tomuwayira yo mutuufu ni mujjaluddawa bweneense yatabuka kaŋŋumire ku gwe nnyina kati byesira byebitombuulira bwaba yazaala yali malaaya yaliko wange wankula bukuzi sayizi gye nnyambala tekutuuke weere kubwa gundi naawe nze tonneefasa jawula obuugi n'amata sibuli kiwero paapu nti ebaseera eyo ndowoozayo laafu togifuula nga mmoloka nti oba makanika yamanye enfuuna ennamulamu yasiimira gye nnyina oggula omukwano tebagusiimira n'abazadde tubagaayanya naggamba bawala baawali makaago towasangamu n'abawala ne babakuutira tebagezanga okubaagala ne bw'aba seŋŋenge bamulinnya era ne beeraba okwoyera bwereere go ŋŋaana nja kumwagala ne bw'aba yazaala yali malaaya yaliko wange wankula bukuzi leke buli kaddo keyanga banno olemeddwa n'ebizibu byo oli ku byaffe bitakukwatako bw'oba olaba teyansaanira omusanga azibirira ne bw'olaba oli akuula muntu we tomubuusa ofunira ludda wa n'okulimba gw'oyagala sikikyamu mu kikozesi ne bw'oba omanyi tomulinako mugambe nti I love you otoli switi sebaka kirabika wandogaloga ebyomukwano biba bwe bityo buli omu aba n'ensonga ze ekinjagaza gwogayirira zakimanyi ezasula naye omweyogereze gwe takusuuzanga akayanziko kazibu ekkakombi panse bwe nti owamma mweraba ne bw'aba yazaala yali malaaya yaliko wange wankula bukuzi ne bw'aba yazaala Okay.